Ikirwa cya Nkombo giherereye mu kiyaga cya Kivu kiharira umurenge wose wa Nkombo ugizwe n'utugari dutanu. Ni ikirwa gituye n'abaturage basaga 17,000 mu miryango isaga 3,500 kandi gihana imbibe n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo baturage hafi ya bose icyangugu mu karere ka Rusizi batunzwe n'uburobyi bwo mu mazi y'ikiyaga cya Kivu kuko butunze bari kumuza ndengo ya 80%. Ijwi rya Amerika igera kuri iki kirwa yasanze hashize iminsi mike ubutegetsi bufashe ingingo yo gufunga uburobyi mu gihe cy'amezi abiri mu mugambi wo kugira ngo umusaruro w'amazi urusheho kwiyongera. Kubera abaturage hafi ya bose badafite ubutaka bwo guhingaho kuri iki kirwa ni ikibazo muri ibi bihe.
Cyane cyane no kubuzima bwa ku Nkombo abenshi tubeshejweho no kuroba. Rero iyo habaye igihe cyo kuvuga ngo amazi arahagaritswe nta kujyamo bitubera ikibazo. Ubuzima burahagarara n'ubundi usanga imibereho turimo ntabwo ifatitse.
Nje narimbayeho mbeshejwe no kuroba to.
None ko bagifunze?
Ubu turashakiriza nko muri Kongo sinzi nyine no gukubitwa to.
Ubuyobozi bw'umurenge wa Nkombo nabwo bwemeza koko kwigira iki kiyaga cya Kivu gifunze biba bitoroshye ku buzima bw'abaturage. Bwana Jean Dodier Rwango ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nkombo.
Iyo ikivu gifunzwe kugira ngo umusaruro ubashe kororoka, ndavuga amafi, isambaza byororoke hanyuma zasubiremo bagire umusaruro ufatika bakuramo, baba babayeho mu by'ukuri mu buzima butari bwiza cyane kuko nyine abenshi urumva baba bari batunzwe n'uburobyi. Icyo gihe tugira ikibazo gikomeye cy'umutekano kuko babisaba ko nyine ba bantu bari batunzwe no mu mazi n'ibyo mu mazi babaho mu byukuri basa naho nta kintu bari gukora, bikadusaba imbaraga nyinshi cyane kugira ngo tubafashe kwitwararika, ducunge ko yenda nta waba yafata nk'utuntu twa mugenzi we ibintu nk'ibyo.
Uretse no kuba iki kiyaga cya Kivu baragifunze mu gihe cy'amezi abiri n'ubusanzwe, kuba atari uwo buzima bwa Nkombo bukomeza kuba ingume. Uyu ni Pasteur Jean Hanyurwa mu itorero Anglikani ku kirwa cya Nkombo.
Bose siko baroba, harimo abasigara bataroba. Abo rero urumva bo baba bafite ibibazo, imibereho yabo iragoye. Uwo wagiye kuroba agifite umugisha, naronka umuryango uragira umugisha, ariko bariya basigaye muhira nabo batagiye kuroba, urumva nabo basigaranye ikibazo.
Ubuyobozi bw'umurenge wa Nkombo buravuga ko bugiye gukorana inama n'abarobyi muri ibi bihe batari kuroba bubakangurira gushakishiriza ahandi.
Twateguye ko dushobora kuzagirana ikiganiro nabo kuko ari nabwo tuba tubabonye mu by'ukuri, tukaganira nabo cyane cyane ku bijyanye n'akazi bakora k'uburobyi, tubashishikariza kujya bagakora neza, ariko kandi nabwo tukanabashishikariza no gufatikanya na bagenzi babo baba basize mu ngo iyo bagiye kuroba, gukomeza nyine gushyira imbaraga hamwe kugira ngo biteze imbere no ku bundi buryo, ariko no muri gahunda zindi zisanzwe za leta nabo bakaba bafasha abagenzi babo. Ntibumve ko bo ari abantu bagomba kuba ari abo mu mazi gusa, ahubwo bakumva ko n'igihe bavuye mu mazi bagomba gufatikanya n'abandi mu iterambere ry'umudugudu, iterambere ry'akagari ndetse n'iterambere ry'umurenge muri rusange.
Usibye kuba ari mu kirwa, Inkombo haboneka ibikorwa remezo by'iterambere bitandukanye no ku bindi birwa hirya no hino mu gihugu, nk'umuriro w'amashanyarazi, ikigo nderabuzima, uburezi n'ibindi.
Ubundi iki kirwa gifite imihanda itatu igenda izamuka, umwe hepfo undi hepfo, nanone hagati none akaba ari umuhanda munini genda ukagenda ukagera iyi kirwa kirangirira.
Urenze hano hepfo uhura n'iki?
Ugiye hepfo uhura n'umuhanda, wagera hepfo ugahura hari nakandi gahanda nako kajya hano kuri hoteli ihari, none uhera kugera ku mazi, none uyuvuye aha rero ubujya ku mazi wava hano, none usubira hano nabwo ukagera ku mazi. Ni uvuga ngo turi mu kirwa hagati kigizwe n'imihanda itatu miremire, none umuhanda umwe munini ni uyu nguyu wo hagati uyu turimo. Uwo muhanda wo hepfo nyirizina ni nka wugabura, nta muntu ugomba gutura hepfo y'uwo muhanda. Iki nicyo kirwa rero cya Nkombo kize kimeze neza rwose.
Iki gikorwa cyo gufunga ikiyaga cya Kivu hagamijwe kongera umusaruro ubusanzwe si gishya. Abarobyi bavuga ko bagombye kuba bariteganirije bikabarengera mu gihe ikiyaga gifunze, ariko hakavuka ikindi kibazo cyo kuba amafaranga make bakorera ariyo baba bateze hamaramo ku munsi ku wundi. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika ku kirwa cya Nkombo kiri mu kiyaga cya Kivu mu karere ka Rusizi cyangwa mu burengerazuba bw'u Rwanda.